walaal anigu meesha maan joogin saddexda caruur guri baan kaga tagay iyagoo nabad qaba dabeed anigoo suuq imi un baa laygu yidhi saddexdii caruur ahaaba way dhinteen dhaktarkaan ugu yimi markaa mid baa nafta kusoo gaadhay kolkaa meelay ku jiireen imaka alaanka ma hubo laakiin sidaa masalaha ahayd ba laygu yidhi caruurta taguwan ilaa jir bay hedoo inan bay ahayd midna wuxuu ahaa 15 jir midna 13 jir buu ahaa caruurta halkan bay joogtay magaalada haa marcaamad oo kale ay imaka fasaxday maanta ahaayeen marka inana gurigay joogtay ugu shaqayn jirtay ma garanaysaa labada kalena waxbay dhigan jireen.